Ashless Entertainment.
Download it from ilovezedmusic.com.
K-Ami Music.
Tondolo tufo kongako, mamba, umuchi nshibabu, kubai, chaba Avengi majanki febalai, jaba, chikara kunyonga fe kumutima Kala munguru kangechi puba, umunguru kushunguru kanaka suba Sokoro kina fuebo tuwaponena, ama palo na pano ya letonena Kamusalu, kukwine mufionena, ushani shemi sana mulayonena Ulunko nene chimpweno oleiponena, nine maki, teti no kunkomena Ubobu fingoleti wala mponona, ifya komeka fionse na komonona Muriturwa ni twandi mwilavela ma, bamburi mwilavela ma
Avalwani bandi waisa isa soba mone Avalwani bandi waisa isa soba mone Nabafwale nsoni no mulo mo isa soba mone Baleti nkachule fi
Kalalomba fi
Baleti nshaka tole mo
Kalalomba fi
Lelo kanshane Lelo ndeva folesha Lelo kanshane Lelo baleta sha Lelo kanshane Chanya kalindula
Chamukole chikonko Lea Atampolu bato Lea Atampolu fiengo Atampolu buri Lea Chamukole chikonko Lea Atampolu bato Lea Atampolu fiengo Lea Atampolu buri Lea
Umuntu mubi Afwa fefya wa minaeka Umuntu mubi Akabila fea sunga boeka Nefshi muringile kopatekesha Ulumkumbwa kopatekesha Nefya bene kopatekesha Baka makaka fya mukakesha Ama palo yandi Mane yandi chila mukaripa Inchi to shandi Chite mwiko chandi chila mukaripa
Mwole fwayo pene Nekuma paka tinkuchene Size 9 kushene michene Inkopo wala bunda mutule Ngole fwayo pene Ndekuma paka tinkuchene Size 9 kushene michene Kwempa wala bunda mutule
hey. Avalwani bandi waisa isa soba mone Avalwani bandi waisa isa soba mone Nabafwale nsoni no mulo mo isa soba mone Baleti nkachule fi
Kalalomba fi
Baleti nshaka tole mo
Kalalomba fi
Lelo kanshane
Akarimula
Lelo ndeva folesha Lelo kanshane
Akarimula
Lelo baleta sha Lelo kanshane
Akarimula
Chana karindula
Chamukole chikonko Lea Atampolu bato Lea Atampolu fiengo Lea Atampolu buri Lea Chamukole chikonko Lea Atampolu bato Lea Atampolu fiengo Lea Atampolu